Chadete Music Promotions.
Ghetto Boy,
the Vio, the bigger boss. Namatoxe, era swaka.
JK2,
the scallop. Who's it?
Naine mani tipa na nilimo.
Mutima kuzi ndiwe ni nakonda Ulu waka kweli, ziva za figa Kwe wa mafuna baby sivu za chitika Jiwa weka chabe ine wende ni nakonda My baby wandi ni kupasa love Kuzi chikondi chatu iwe ni above Kuzi love yatu ya chokela patiari Una wakumbuyo wa fianchi Benzo doubta, benzo kana Lelo ni wedding date Namba cheku ufana Siapa tato sapo kapiti na wakudana Wese wakonzo dauta Wese wenzo shauta Patia power pendel
Baby Ni mafuna ungale wapa nyumba Baby Ni mafuna ungale wapa nyumba Baby Ni mafuna ungale wapa nyumba Baby Ni mafuna ungale wapa nyumba
Zani siya baby nizafa ine Ndawa ine ni makonda iweyo weka Bakuru ya zako ni mawona iwe Ndiwe ulipa mtima panga baby vela
Baby hii ni mafuna ungale wapa nyumba Baby hii ni mafuna ungale wapa nyumba Baby hii ni mafuna ungale wapa nyumba Baby hii ni mafuna ungale wapa nyumba
Yeah! Ketu, Devio, Manti, Ghetto Boy, and Matox.
Ghetto boy na mantia bo, I got you. Ela King Kayo, I got you.
Kadete Music Promotions.
All day, every day.